waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kooxaha u ololeynaya codaynta ayaa xawli ku wada ololeynta maalintii u dambeysay ka hor inta aysan shacabka Australia u dareerin goobaha codbixinta berrito oo Sabtiya. Ra'iisul wasaaraha ayaa goobo badan oo dalka marayay isagoo tagay gobollada South Australia, Tasmania iyo New South Wales maanta oo Jimcaha ahayd. Laakiin ra'iisul wasaaraha ayaa Channel 9 u sheegay in ololahan uusan isagu lahayn.
This is a request from the first Australians.
Tani waa codsi ka yimid shacabka dalkan Australia loogu yimid 2017-kii iyagoo ku sugnaa goobta la yiraahdo Uluru kadib sanad wada tashiyo ay wadeen kumanaan dadkaasi indigeniska iyagoo boqolaal kulan yeeshay waxay weydiisanayaan walaalahooda ama shacab weynaha Australia inay safarkan dib u heshiisiinta ah la galaan. Safarkan dalka oo dhan uu ra'iisul wasaaruhu ku marayay ayaa qayb ka ah ololaha maalintii u dambeysay ee dhaqdhaqaaq ahaa. Wasiiro iyo dad ka mid a kuwa u ololeeya codaynta ha ayaa sidoo kale warbaahinta dalka oo dhan ka soo muuqday, waxaana dadkaasi ka mid ahaa Kian Meyer oo ah wasiirka arrimaha dadka indigeniska ee gobolka South Australia, sidoo kalena ah nin laftigiisu ka soo jeedo bulshadaasi. Wuxuu sheegay inuu rajaynayo in shacabka Australia ay fursadan ka faa'iidaystaan.
I have spoken to thousands of people over the last few months about this referendum.
Waxaan aftidan kala hadlay kumanaan qof bilihii u dambeeyey. Su'aasha ugu badan ee la weydiinayeen waxay ahayd dadka aboriginalka sidoodaba maxay rabaan. Waxaan rabnaa waxa ugu fiican dadka aboriginalka. Waxaan si cad u leeyahay in dadka aboriginalka ay si buuxda u rabaan ugana doonayaan shacabka Australia inay haa u codeeyaan berrito, ayuu yiri. Madaxa ololaha haa Dean Perkin ayaa sheegay in dadka taageersan ay dadaal badan geliyeen muddo bilo ah, iyagoo 60,000 oo qof ay dadka albaabada ku garaacayeen ayna ku guuleysteen inay garaacaan 320,000 oo guri, qaar badan oo kalena telefoonno u diray, iyagoo celcelis ahaan 30,000 oo qof wacayay habeen walba toddobaadkii u dambeeyey.
Continuing to fight every hour between now and when the polls close tomorrow.
Waanu sii wadaynaa dagaalka saacad walba ilaa maalinta doorashada la qabanayo, ilaa marka goobaha codadka la xiro si aanu u helno, ayuu yiri, qof kasta oo aanu heli karno inuu haa u codeeyo. Laakiin haddii cod aruurinta la aamini karo, rajada ololaha haa ayaan ahayn mid fiican. Tirakoobka u dambeeya oo lagu daabacay YouGov toddobaadkan ayaa muujinaya in 56,000 ay doonayaan inay maya u codeeyaan, taasoo 300,000 kor u kacday marka loo fiiriyo kii hore oo la qaaday. Cod aruurin kale oo ay qaadeen Roy Morgan ayaa natiijo taalamid ay ka soo baxday, iyadoo muujinaysa in 54,000 dadkii su'aalaha la weydiiyey ay sheegeen inay maya u codayn doonaan. Ra'iisul wasaaraha ayaa si shaki ka muujiyey tirakoobyadaasi ama cod aruurimahaasi la sameeyey. Waxaan doonayaa inaan tilmaamo in cod aruurinahaas ay loobeen inay dadka la hadlaan ka hor inta aysan daabicin. Waxaan arkay, ayuu yiri, cod aruurin la sheegay in kuraas doorasho ahaan loo qaaday ee qofna aan lala hadlin. Senator Patrick Dodson ayaa isna sidoo kale shaki ka muujiyey cod aruurinahaas, isagoo wariyaasha u sheegay mar uu ka khudbeynayay National Press Clubka in waxba aysan dhammaan ilaa codayntu ay dhammaato.
We've got a section in the Constitution now which sets up the process that we're going through.
Waxaa hadda dastuurka ka mid ah qayb ka hadlaysa hannaanka aan rabno inaanu marno, hannaanka aftida oo ah aqlabiyadda shacabka iyo aqlabiyadda gobollada. Waana sugaynaa ilaa shacabka Australia ay go'aan ka gaaraan oo ay caddeeyaan waxa ay rabaan. Cod aruurinuhuna aniga i xukumi mayaan, ayuu yiri. Ken Wyatt oo wasiir hore uga ahaa isbahaysiga ayaa isagu mar uu la hadlayay ABC-da wuxuu ku eedeeyey isbahaysiga inay cabsi iyo been abuur u isticmaalayaan ololahooda maya. Saasoo ay tahay hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa isagu ku faraxsan ololaha uu taageerayo, wuxuuna u muuqday mid kalsooni ku qaba in ololaha maya uu guuleysanayo. Wuxuu Channel 9 u sheegay inuu aaminsan yahay in codbixiyaashu ay isaga ku raacsan yihiin in aftida codku aysan ahayn fikrad fiican. Waa mid dadka kala qaybinaysa, waa mid aan la bedeli karin markii dastuurka lagu qoro. mana qabo in malaayiin Australia ay taageerayaan, ayuu yiri. Ma jiraan tirakoob rasmi ah oo laga hayo inta qof ee ololaha maya ay la hadleen. Tiro yar oo dad ah oo ka mid ah ololaha maya ayaana kulamo kala duwan dalka ku qabtay, waxaana ka mid ah dadkaasi Warren Mandin.
I just find this a whole distraction. It's a referendum we didn't need to have. All that money that's been spent on this referendum.
Waxaan odhan waxaan u arkaa arrin dadka indhahooda lagu sii jeedinayo. Waa afti aan loo baahnayn. Lacagtaas badan ee lagu qarash gareeyo aftida waxaa lagu bixin karay arrimaha caruurta. Dadka ayaa shaqooyin loogu abuuri karay ama guryo ayaa loogu dhisi karay, ayuu yiri. Goobaha cod bixinta ayaa furmi doona 8:00 subaxnimo maalinta Sabtida ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.